manako te orokohanga o te māramatanga.
Kumura, whakaingoatia e te Pāti Māori I a Hana Rāwhiti Mai P. Clark, hei kaitono mo te tūru Hauraki Waikato a I puta e rā kōrero I Nanahi. Kua tuhia e ia he pukapuka māramataka, a hei tā te Pāti Māori kua pūteruha, kua hao te rangatahi. E 21 o ngā tau, engari ko te tino pāta, hea hao ngā tūmanako mō ngā kaipōti o Hauraki Waikato. Anō reira, kia mokowhiti atu mātou ki a Hana Rāwhiti Mai P. Clark. Tēnā koe.
Nā mihi nui mō te whai wāhi atu ki runga I a wātea I te atanei.
Nō mātou te whiwhi. A kaore kore kei te harikoa katoa o whānau I tēnei ki tūranga o?
Ai, kua roa nei te wā e kia pono a kōrero kua roa nei te wā e tohe ana au e whakaaro, e wānanga, e hari ana I tēnei kaupapa ki te pāsai atu ki te nui o aku rūrui kore hoike kia anti noi o hoki ki te kapute, ki te wānanga I tēnei e hara I te mea kua hare au ki te poka noa ki te ai ka tū au I takurenga ka tino kawa au ki te whakaaro o ngā mahi tō rangapū, engari ka tino rata au ki ngā whakaaro hei tū motuhake mo te iwi. Ai.
Ai, hei āwhiti atu ki e rā kōrero a he nui a au mahi ngā taukua hori ake nei, me te mōhi o koe nei tō wā tuatahi I te ao tō rangapū no reira. Hewa tētahi kaupapa ka tōkirihia e koe I tēnei kōwhiringa pōti.
Ai, e harai te mea he tauhau au ki tēnei mea te aotoranga tū. Kua tītea, kua rangona I te wā, I mua rāno I taku wā, waihoki I te kōpio o tōku whaia, I tohe ia ki te karauna, I hekoe au I te hekoe o te foreshore seabed, I te Wairua Pakeke. He nui ngā mahi, kua tai au, kua kite, kua rangona, I te aotorangatū. He oi anō ko taku tino mahi I tēnei wā ko te tūhei reo. Ko te tūhei reo tuatahi. Nā te mea kua ngū te reo o ngā o ngai Māori heke iho I te whā te kau. Whiti te kau o rau o tātou ko a mātou pakeke heke iho I te whā te kau. Nō reira, ko tāku ngā kaupapa tuatahi, ko te reo. Ka nui atu rāno ngā kaupapa, ngā take, ngā tohe me herea e au ki te whare paremata, engari mā te iwi tērā e kōwhiri e pōti rānei mena ko au tēnā reo tika mo te iwi o tira mo te motu. Koretihi o ngā kaupapa ki tea rangona, ko te taiao, ko te rangatahi, ko te poverty, ko te climate change, ko te tax, ko te kai, ko ka nui atu ngā policies, pei te waihanga e au I tēnei wā tonu. Nō te reo o te rangatahi, ai engari ko ngā pēhitanga nui, kei runga I a tātou te ao Māori.
Tēnā koe I e ngā whakamahuki ou I ngā wheakoranga ou I te aotoranga pū. He whakawhānui ake mā tātou. Te wāhi ki te tai o mōhio nei tātou e ngā kaunui ana koe ki te rā kaupapa nui. Nō reira, heaha ngā I o whakaro, heaha ngā māharahara nui kei apu I tēnei wā nei mō te whakamahana haeretanga o te ao.
Ai, ka nui aku a wanawanga. He pai mo te whakatū I taku ringa, engari he hara tērā I te mahi, ai, me mahi I te mahi, hei whakaoti I tēnei mea te climate change, global warming, ena momo mea. Kei roto I o mātou pūrākau. Kei roto I o mātou pūrākau, kei roto I te ao mātauranga Māori, ngā iwi taketake o te ao, e hara I te mea he reo hei whakamana I te whakapapa o te taiao. Mēnā ka tirohi a koe ki te whakapapa o te taiao, tēnā pea ka kimi koe i te orokohanga mai o te rarirari pea. Ei, so most of our rivers have been diverted, koe rā te pake ka Toromi, ka Waipukenga, te whenua. Kai a hau he whakapapa roa mō he name, tūmō mō mahi, engari, tēnā pea, ko te reo e ngaro ana, ko te reo o te taia, ko te reo o ngā atua Māori, ko te reo o te mātauranga Māori, e kimi ai tētehi rongoa o te neimea te taia.
E mai te taia o ki te rangatahi i kōrero, i punua kōrero koe mō. E rā kaupapa, hea ngā kaupapa e hiahia ti ana, e koe te whakatairanga hia mā o tātou, rangatahi e noho pai nei ki Aotearoa nei.
Ai, ko te mea tuatahi, ei, kua utaina te karauna, te kāwanatanga i tētihi horopaki tino kawa, o te pōti, o te aotoranga pū, he weniweni, kai reira, te whare o te raiona, e nā momo kōrero katoa. And e rangona nāu e nā kōrero, he oe anō, ka pēwhia tātou e whakaakongia, e whakawhiti whakaaro, e wānanga tahi, ki te pēhitanga nui o te rangatahi ki te aotoranga pū. Ko te raru nui, ka kore e whakaakona, i roto i ngā kura, i roto i ngā hākori, i roto i ngā whānau, o te nui rawa anyway, i te aotoranga pū ki te tamaiti. Hei te wā ka whakawhiti atu ia ki te tikau māwaru, kei reira ngā tangata katoa me pōti koe, moe pōti koe, ko tāku nā e mea te anei mo te aha, he aha tēnei mea te aotoranga pū. Ko tāku nā hiahia ki te whakarata i te aotoranga pū, ki te taiohi Māori, ki te rangatahi Māori, ki ngā rangatahi o te motu, nā sina ko mātai te apopotanga. And me tino whai mohi o mātou ka pēwhia te kāwanatanga e pēhi mai kia tātou.
Ai. Kia ora. E narunga i te mohi o kātū koe ki Kaura ki wai kato, he kaitono. Nā reira ka pēhia tō whakamātā mua i a koe anō. Tēnā i a nanaia mahuta i tēnei ko whiringa pōti.
Ai, e tuatahi ake kei te whakamihi ki ona whakapapa, ko ia taku whaia keke i ngā taha e rua o te taitoke rau me Waikato hoki. Tanui ona mahi huhu a kura mahi e ia, i roto i te hapori, te iwi, te motu, o te rā, te ao. Kai konei au, ki te whakatairanga, ki te whakamana, ki te whakareo, mena he kapu tēnā aua, i te whetu te kau orau o tātou. Ei, so, i tēnei wā, kua ngū te reo, i roto i tērā whare pare matakatoa, mo te rangatahi Māori. O tira, te rangatahi hoki i ōna tirohanga, nō reira, tai konei au ki te whakatairanga i tēnā horopaki o te apopotanga. E me whai tātou i te hi rautaki mo te succession planning, i roto mo te whakatipuranga i o tātou rangatahi ki roto i enei waihanga takuna whakatauki i tēnei wā. E hake i te mea kei te, whaka, kei te whakamana au, i ngā reo maha, e hake i tina kei te whakaiti au i te reo kotahi. Waihanga i te tēku, kaua e whawhai mō te tūru. Wareira, ai.
Ai, mihi ana ki a koe i e rā kōrero whānui au, i nō kōrero au i te rangi mō nō mātou te whiwhi te kōrero ki a koe. A kaitono i te pāti Māori mō Hauraki Waikato, Anarāwhiti Maipi Club, tēnā koe.